I need the boy, very bad.
They attract me and you.
10 toes and I'm standing on paper. Holy fire for the bamba clad haters. Maborongo na kagua kaunye sepa. Hini mistiri ukicha funa la lanteja. Likuwa na vision siku jamu tutapenja. Nitiketa tishikinganya na kakeja. Mishika mita na adole na ikamezwa. Kashike nengi kashokoro eneshe mrenga. Pitia gramu kue, up to date, good life to zibeko na tu. Matumbe, hand of God, utadhani minio. Patunde, mini don is the area if you ask today. Ricky Cho, Ricky Cho, Ricky Banture, hide and seek na maopuneza. Kamu play, natafuta, mipati ati. Where you there, hibarako skinny, God almighty. Must to pray.
Very bad, waka very bad.
Tiki shuka sin, muda waka very bad. Waka very bad, waka very bad. Tiki shuka sin, muda waka very bad. Wanga very bad, waka very bad. Nimeshika green, pensa pata belly fat. Kwanja tuli dreams, prison kama petty cash. Nani very waga very bad. Mwazi niweka in the same conversation now. Hini skill kenda session. Manzi ya kumbao. Doba zao correlation. Na lifestyle how. Ni mababi ushinda ghetto. Yo matime how. Wezi wa culture. Ukundo tuko live and loud. Sulia karasta. Semi baki swag na sound. Una jwa nini about the streets. Yo ni foreign ground. Tuliko tampigani ya masweta. Spokwa lost and found.
Kakabata.
Sure mekwa smooth and round.
Liko na plata.
Setting hima fiti to real. This is the chapter. Tunatupa shots kwa crown. Wapi ma master. Mama round, nasikia ni mada. Una lazo chini kwa crown, napiga janta. Life ni fitin koro ko proud, nasema santa. Mina fans wangu tko bound, nana wangata. Kede ya kushika ma brown. To go on out, with the boy I'm cool against the tree beat. And oh wow, and mama so proud. 100 bands just to see me when you seen for a show now.
Very bad, take your sugar sin, muda waka very bad, waka very bad, waka very bad, take your sugar sin, muda waka very bad,
waka very bad, waka very bad, nimeshika green pants, pata belly fat, kwanja tuli dreams, prison kama petty cash.